Hey, that's boy Bobby G. That boy Bobby G.
A big up music for Daniel.
Mina kuja nikiteka, mina kuja nikijua one thing devour me danda. Mina jua I'm a prince, nitaka na ma king, sanitoe hali ya kibanda. Nina dream za kunipa wings, nita have kuwa mkia kitanda. Wanadai tu mistari, na nina wakilisha liye dungwa misumari. Sorry, kanikuta machozi, kanifanya balozi, upendo ule ule jina lake mkombozi. Kutoka Nairobi leo, mina fika jozi. Kutoka Nairobi leo, mina fika jozi. Mbona tunakaa, ni kama tunanjaa, na ndiye mkate wa uzima amejigawa. Mbona tunakaa, ni kama tunanjaa, na ndiye mkate wa uzima amejigawa. Hey, ha, mini mtu wameshiba, ha, nimekula bedo life. Mini mtu wameshiba, shiba, nimekula bedo life. Ha, mini mtu wameshiba, ha, nimekula bedo life. Sini mtu ameshiba, shiba, nimekula bread of life. Only my stand, at the ground is stand. Hebu understand, hebu follow his command. Akona mimi, kila kitu na perform. Mini kiwa naye, mina smile to the storm. Nikona furaha, ustadha ni mwisho wa mwezi. Sababu my father aliumba sana mwezi. Wewe huniwezi, nina mtetezi. Una two legs for the Lord, mbona husezi. Kanifuta machozi, kanifanya balozi. Upendo ule ule, zina lake mkombozi. Kutoka Nairobi leo, mina fika jozi. Kutoka Nairobi leo,
mina fika jozi.
Mbona tunakaa, ni kama tunanjaa, na ndiye mkate wa uzima amejigawa. Mbona tunakaa, ni kama tunanjaa, na ndiye mkate wa uzima amejigawa. Hey, ha, mini mtu ameshiba, ha, nimekula bread of life. Mini mtu ameshiba, shiba, nimekula bread of life. Ha, mini mtu ameshiba, ha, nimekula bread of life. Sini mtu ameshiba, shiba, nimekula bread of life. Mtu ameshiba ni mtu ameokoka. Mtu ameshiba ni mtu amechoka. Na maisha ya dhambi kwa devo ametoka. Toka, toka. Hey,